luno lugendo oluwanvu mu nsi eno lwe nnina otambula kwegayirira mukama otambule nange nga nzikiriza okuba omwana naye atula linnya lyo Yesu kwegayirira mu nsi eno otondeko okubula waliwo abaweddemu amaanyi olw'ebizibu eby'ensi eno Yesu golokoka jangu onyweze nkusaba omwoyo omutukuvu n'omusaayi gwa Yesu kwegayirira mu nsi eno otondeko okubula okutuka awatukufu otula mukama kwegayirira mu nsi eno jangu ombeere mu lugendo lwange
Yesu wange
awawakanirwa.
kufuna saba mukama opamani
unorugendo ruwa weni notamula nseno sema kwega yo tamula nange unorugendo ruwa lurimune mbule zeni no kufuna saba mukama opamani.